ase fo no nyame ma no e sha ase se a ke ke fo yi omo ye fe o ba re wa re ma bi se no bi pe do so nti e ma no adoso me ma adoso nanso obi aso nka obi aso wo ni kuno na se na yire nanso ade frupa e ba ho e ma enu no e de o how by it was it sankofu we ko ware ye no e ma wo wo abrane afei enipa be ye enipa boni for more ana ano eye din nanso ni nyine mu no na obi I was set as ya na oya set nana a ye frɛ no Noah na de na ekɔso nyinaa no Noah de yankopon ese na ne ho eni asɛm enti bɔne a na ekɔso no ema nyame ye na dwen sɛ ɔbɛbe pani pa nyinaa afi wiase de ema nsuyire ebe wiase no ayɛ bɔne a ne nipa edi awudie ene bɔne pa sɛ usua ehwade a it's a bonnie and a cosson, eh? And your mamma sabasa, sabasa, empty, and they are person near you. Tao, man, and my, see a bed down, munya, and a right, mamma, see a pemma, a pemma, chrono, a woodie, just a basabasa, basabasa. Then your miss will be penny penny, and your boom. Oh, rabba, could be a, or yes, set, nana. I a friend, Noah. Or no, nyankopon, any son. Enti nyame ya set saade a obema nsuo yira fa wiase nyina na onono wasan na se wiase ase de amansu yire ebe wiase no na nyame nim se enono ba pepa boni nyina afri ho na nka no wanu na sefo no aba papa aboa enti ehwe de esiye enti sese no ensuo be ha ase ato oba eti enson mose nguma na ediketi enson ene eti efinsia kopi ngotwe na boninti onyame hyase se obeto nsuo enti oba eti enson chemu duba kun dumienu a ose na ensuo hyase toy adaduanan na ansan ensuo beto no sense nyame ni so no wanti oma noa epam adaka enti obi a odi kai aye ship adaka aye Noah ah adaka no so no ewiase muadoma nyina omom nama asase so ene omom na miwiem oba ne berema ebia ne nyankopon ema omom nyina akohye adaka no Noah epa aduane ombedi nyina egu adaka no ana ono so one ne yire ene ne mamema miensa ene omom ayire nom ana nyame eha ase se otonsuo no oma omom enyina akohye adaka no enti ensuo to adaduanan na na medwe ho se emwa mponche mrechie ewiem mwa emwa ya omukone ni na adiade ehia den na nipa kra sha da kanmu a wangu tase onyame ne hu yehu aduane ono aye hye mu nyina so ansai enti ehu se ada ayi no wa da kanmu ne nyame ani mu nyame ho enti ona ehu nyame ma fridge so ye adwuma a bibia ansai emwanu so omune ne ni adiade nyina so no pampan bia ama etese ewiase eye obidia enti nsono to adaduanan no bible se etowieye no na afei ewiase nyo manyina se ye hampo nkra hampo te nsono to na hotwe a miami area emu minim se gbegbesi mpoase klefe lete bia kwesi minim se ho se since what an archer, I see my busy hollow. Gana bain to me. Then so I taught a dead young man. And no man in our say, Nipa Boninti, Emanica, Noah, and Zono Tonyano, Babo say, Nan Noah, and that can listen so many. On them Wallo, want to me, we now go upon the car that Adacano or car or car pro tomb to Safano and Yancopo. And the across, so I told you. At the Nabako Bako Mako, 150 days. And a deer, a toki tiki 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 40 days. A real yellow, a yirisa, 150 days. A year yellow, a sign the 40 days and a chicken. And the bone said, Ekamaya se bonina nyame adi nsuo epepa twi nipa so no. Bese bosome enwotwe approximately 8 months. Nsuo toy, nsuo yiri, nsuo twetwen. Nti nsuo twetwen wie ye no. Okin ka babra, ana osi nyankopon ema adaka no kosi bipo bia yetron ararat so. Ele nyame ema Noah. Ene nipa ne womu no epue yi abai asase so biem na de ayara ho ne se na nyankopon nim se enka Noah ene ne mano enye akwanja epue aba asase so de omo ho nyina de enka bonin se ni nipa so biem ta na megidi nanso Noah ne mano aba wi asese no aba aba ye eja otosu mienu efi se Efri Adam so banal ebinum kyesa Noah etoso I want to atraso etoso enkron anase edu sa I want to atraso ni nyina onyamedi nsu ya pepa mu nyina efri ho Noah wani tua ne menso omuhuni nanso ba eti enkron efri ntemu edu matwe eba na wie ya biribi esi ya Noah so edigye wiase ah eno so koye ohaw Bible say ensuire na chino Noah ehase eye adwuma odofuo enti oye bobituro odua bobe banyan a odi aye ofuo na eno so so no atisa anka sana ebinum kire o madwen utimi ti anka di anya ohwe na sa anka utim no de siwo na edi na nsa obroni fims fermentation onuma obabo enti Noah Oni ne ba na eye afuo ni nyina no afei de ne wa ye kwinsani osori a ensana onum eburuda ntida ko de onum sana dai na odai no na ne ho nyina egu ho ye nim ba bia na ne yire wo bible no efri ho no ya nti ma me ne ho asem biem na wa nkyere so kwai ofa so wu ye ana ne ba baako ne ba kuma ekọ ne papa danim ko hu se ne papa wa boa wa da naked fm station bi was in naked eh ya hinifo ha ye was in news ni ye naked no wa wa bo naked ha wa da ho na ne ba nso ko hu ye no wa nkana no antum ana obabọ ninu anum amane omo ye mema miensa obi a wo yire dabre obi a wo yire ne ma te ulmai wa buda ne dem omo se au ene de sa dia yentime ulmai so enda ne dem sa moma ye fa ntoma nkokata na deja so ntina ne mane ye miensa ye wo sim ene ye wo jefet ene ye wo ham enti sim no na e fa ntoma se on kokata ne papa adeja so na odi ko katre da jaso na na ninua kuma na se ninua ba ko defect se o eza de ma me sumi nso sini enti bible si omo de omo echisa na de ntuma ne ko kata on papa ada jaso won ntuma danum ade achi ye no olumai ensa ne nyina atete nani so na nkola no mi nim se nkola ne babo na mane nkola ne ofie o olumai anu ade obu yo na dada ba ka kire yesa na what the whole naked on my abode naked na dada asumasi ani dada asume na and adin tuma ba ka ta ho Noah emmuni ya odi kum onu awa no msa bonu ne buafu obi na no pe ana odume de obekan no ne ba na ne ba so yefeni kena na sipo kachira okin kai wa kachira won se wa dumi kena obaye akoa mu akoa amani nuanu ana de ofa ntuma no so ka se ensia ne sem nyankopon ewurade na kena enye won nkoa nyankopon ma ye fetase ntre na ntre sem ntuma dan mu na kena enye won nkoa enti jase ono so so no so yire na chi no ode nsema ba wiase Ise wa chemu miensa wa dome baako asefo wa shira baako ana I say, Bakososo, Obenya was soon sending me. And the stellar, I say, Eria Senoy. Yamikum and Tony Yam is reading the cheap. If he said, only the pantomatic, I had to say, Sabin Yamia, I don't know who will be beer, who will see Kao be beer, or no maho. Now, Benti was him. Now, what Pamo ba? Every few. Now, Han, we can say, oh, Osofo, and I'm a cook from Michelle Banona or your power pa. We am Jusia Pram. Let a bear down our Buffy. And Yamikum and Tony Yam. If it's a bony passe, it's a intin suiriachi, telan, bonnet, that's what we are saying. One of them is a nipa, you watch me and son. The we are saying was a sien, Yanni Yassi, Aye, no one, the mammy and son, Jaffet, Sim, and a ham. Now, dear, the best chairman said, if we are seeing a million, they see a siam and son. Bakwasi for the Adomi woman. Obeya akwama kwa ana ba kwase fozo so no ya shira o ana ba kwase fozo ya shira ne se wono ya shira no ni shira bi ubenya bi na mienu nu shira ne obeya ni nyina no oba ko no beye akwama kwa asomo ano adisuja me bile waha wo ye eja na wo ye na o kasa ya hweye na sembi ya o ka bi ana ebem da awo ho e ya But it's here, eh, yeah. Also, who knew Papa no, my Mwasama? I have a see. And yeah, Hammer, who comes in the Papa no, my dad, a jar. Or dear Chapia, Nakofa, send by it. Etty Nipana Koswa, or by Etty, a Dubakua, or Siafe, or Mukran, Yamaka Casabaco, or Miss Abisia Bantin, Yankopon, Simma Munsio Bombo retain, and the Nipa Yamania, Mania, 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 and the Yamisi there be. Tell no me come and tell me him. And Zadia, and some of you obi, our ya papa. Na some of you obi, na me the Yanka swore, na me jinny pamanka. And Tinia Missa, you hear me now, oba it do me noa. Of real rebia, your friend Abraham. Sa Abraham was a son, why ya near Missa. All Zamika said, Set, Nenana and Noah. And I know I saw. Asama siyama ze siya ne mami ensano wadume bako wasiya bako ene wasan siya bako se bako nisha li bibe kano enti nyanko ponso epe obi amena ba na odi oji abre ni pano diye nowa esri anono nasi ene nyanko ponkoye nyami siya sem enti sem nasim ene nyanko ponkoye enti Abraham ne nana ene sem If you say, oh, no, no, it's now a nasi. And you're only a farm. And to buy a tea, do me a noa. Bible sing a good friend, Abraham, Yamina, Namum, and an atom. Abraham, a friend, dear, and yet to say no idea about no idea or say nothing who near some the pencil. Now, Abraham, a friend, dear, Yamina said that, and then Yamede friend. Ah, Yamede friend said, oh, no, on Nam Abraham, so Obama Abraham, I am the Pacassi. Na Abraham mpo odume na oni nyame so obedume obi Abraham mpo nyame ni bedi ni yene oman de kase na ade nyame san ekaka ho ne se ofra na ode fra Abraham no enam Abraham so ana obesira wiase abusua nyina praise the lord on se ebra ni paye abone no na nyame twi asotwe eba no onyame kan se ode ni tan ato owo nasefo ene oba nasefo entem ano ana na manka se berba na o se oba nasefo entem eno so patutim na oka sadi nye ne o saka se oba nasefo de aba eboboniti na ono so obeka wonenti entinka in the very simple terms no enka owo se pa nko unipa ya no odwane na obeka okra na ga wonenti ne sese woka nso enene bonia akowia senti wonya otikro obeka oku nya otikro obeka stella boni da sumu biase ana enzu ile na chino mekira se na akira se nyankopon e wa adwene o shem kombia to se bebe ba Sao wana wanya kwa ye abba ni pabla bumu. Obansu ene wawonu nye akwa abba ni pabla bumu. Inti ebesa nam obana yasu. Ama ubibe ba odi ababa bo owoniti. Ene nsu ide isu njine chi ebe yue yelo sunu. Onyankopo afa obi efanu Abraham. Ene nyamisa isha bose enam Abraham asinim. Enyankopo beshira. We are saying, Ebusuanya. Not just that. And no man ever costuming young, young upon pet, Nekuman 20 yam. Now, so only Papa Bonosun and Father Papa be a man. And you know, every year, not quite idea was Sabo was Sabo. Now, Abraham also, Yamimo Provo, the woman in it, also your idea to Suana Homati, and also your household, Ebre Nipa. Noah, it's not your ministry now, they know me, Abedja. Abusuya bi so ya chechechechere mu a nka ebehunu ba bia ya ne yefire ya ne abibifo no ebehunu ba bia yefire ta wo chechechechere mu a ya ya se yefire hen akwana domeno no ya ya wo chechechechere mu a ya ne abibifo no kena kena na 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 wo chiasie ada dia sa africa yin yin ada ga na hin yin yo bi bia o ha o ko bro ni kro ma obi o ni hwe nti ni kro ma fe o to a ho ton nton to mo nwe o gotai ya ni a ni ye gotai ya te ho na o chi bo fruit na o ton na ni person to gotai bo fire so hey ni pa be ni onya mi hu ye mo bo juba hu wa ma isla o mo no o ko ba bi o mo ti a ya no mnyina ya lipa enso nsira na ya djuma o sema no wa kan ya djuma ya na binum se ba ya djuma ntumi kontokwa ya djuma Abraham so ni nyame ya nyina no nyame dom no sema nyame kafa no nyina ebem obaye odifo ni ho hu nipa ba ko a the body guys o wa soja fon ko 318 ntumi ne nko ntumi ni Abraham nko ma woni nkonim. And so I did do how, yeah, I do how, I beg you, I say. On any eternal, Yamifra, no, I didn't finish your song in noon. Now, China, you didn't feel you, now it's 65. Or much I know among you, that one of us here. Then Yamia over also, I mean, I won't be away. Mirabra, only up Nabawa Nati. Nabawa's no feed, your friend Hega. Hey, Mia, my own Hadiamo, and then you call down anymore. They said, Yamia, watch it. I won't go on, Kaba. Hey, that's your baba. And that's all. So, what is why I have been away? When you for Jay now, was you know for Daho? Yes, I'm 100% the cop. Did you say Abraham was so far, papa, on the Kodai? As Semini. On the Kodai, you say, Nay, yes, tell your mama or Basso call Mammy or Bois. Oh, I never could go down long, Mammy or Bois. You send a bayano. He got so that now or the rule Sarah and then Sarah so I'm free on cover Pamela now or Pamela now or Crono and now Okosia Yamima or Buffalo Okosia the unsound coffee unsound co Sarah now when you say now you say on you say or Bobo Berema now the Tia Sambia or Buffalo Kafa Kwano now I'm in Fahon Mary and you're crying about a Edunsia, eti dunsia, itemu edumienua. Ana se oba efin itemu duba kwa. Ne eluadi ba fuano kachi ane se share. Wanyin se na oba wo oba na oba tunedin Ishmael asiane se nyanku ponti. Efin se eluadi ati wamani hunu. Na oba yani pa. Otise esra so efunum ne nsa betia nipa nyina na nipa nyina nsa ebetia no betsna ne nuanom nyina anim akolana Abraham ne Hega ebewono no de sabira no ne destiny ne se waye obi a brofo no se waye wa waye obi a ne nipa yadin ne nani adan so dia anom kwa o nin sabetia ni panyina o sie o ba pa osun pa Ni atese wa pa osum enipa nyina he no adwane. Otele kan abia na nipa ehwe no. We oy ni papa pa. Di anu so na sefo no no. Enti se wo anu se no wa haya. E pa o se wo ba o shiwa papa osum no adwane. Papa osum nipa ehwe na sa ba transfer so. Wo ye wa. Ne se tete nipa. Di ba o se odi tuo bi te ba she no wo dem ha. Then you know why I keep home. Then you know, condemn and hallo. Suba, no, no. Then you name the Diablo, I'm so the very arsenal. Or the new man be a new. Or the Isaac. Any Ishmael. In prayer, I can say there's a war going on between Ishmaelites and then the descendants of Isaac. A question. Ah, then you may, Eddie Mobro, no, I didn't do my Abraham, so no. Why any penty don't see the day? We are saying, Do I say? Nancy, I'm not a brave. I pay Minzania Menan on one of the homity. If there's a nipa, or who the only nipa? Hey, who the only nipa? Ain't he a numulu? And then Yamifa, Abraham, my Israel, who be Pierre, Eba, Egypt, as I have a former call. Israel, Sasso. Now, a brassu, Yano. Ɛne Nyankopɔn sɛ ɔbɛma ne dɔba Yesu Kristo aba wiase. Nti sɛ yɛnya Kristo yɛnya flag ne ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ Yesu na wo a ɛdi kan. Di Yesu a wo di kan ne yɛ sɛ ɛwiase yɛ gyegyegyegyegyegyegyegyegye. Israelfoɔ nyinaa na ɔbɛn nyinaa ɔma fɛre Nyankopɔn. Wɔn mu a nyame dɔm hyɛ aseɛ kɔ Israel no bebree nkɔ nkɔdu wɔn mu kɔtena asase no so no ɛnneɛma basabasabasabasa. Enti ɛsɛ sɛ Yesu ɛba na botayi a Yesu de ba no ɛyɛ ade a na ɛyɛ ahomeka enti Yesu maya ɛdi kan no na wo ɛyɛ soronko kwan a Onyankopɔn faa so ɛma ayɛ wo Jesus ɛyɛ soronko ewiase nyinaa ebi nsi da adesua mmienu sɛ sɛ ɔbaa bɛtumi anyinsɛn a ɛyɛ sɛ ɔbaa ne ɔbarima ɛda ansa na anyinsɛn tumi aba. Na Yesu awode oba ne barima anna na nso nyinsen eba mere e man nyire mu no nyame hu se krasi ni bia otikko bia fra na Nazareth oyo oba bia ne hu ni asem de ono na nyame fa no ma onyinsen Yesu ni ade na ma ware ye a na chese be man ne sesie no na ja akoye ne ho ade ne wafa ne yiraba. And I want to say, I'm fine, I'm kind of so they didn't say, hey, I said, Benny, Daddy Obejano, then Yamika Chemignano. Now, I did not a friend of our father, a minion coupon, about what about Freddy, about Frano, the Dean the Jesus. Now, a Jim O'Bear said, on no number so, my name of Fonia and your body for free. Hallelujah. He also now wires from Kong. Now, brother Bob Bonwa, if we are saying, ɔno ne obi a ɔbɛ wiase a wanyɛ bɔne da ɛfiri da ɛde wo no kɔpem sɛ ɔwuyɛ bible sɛ wanyɛ bɔne ntia obiara da na ɛyɛ sɛ ɔyɛ n'abrabɔ ɛyɛ soronko ɔno nso n'adwuma ɔbɛyɛeɛ no ne botan nyina no sɛ ɔbɛsɛe ɔbonsam nnwuma enti yesu baeɛ no na ɛwiase na nsɛm wɔ israel ɛwiase papa yareɛ basabasa akɔdanda ne nyinaa yesu ɛsa nyarewo a na ɛwɔ wiase nyinaa bi ne ewiase nyaade wo nyinaa bible kyerɛ sɛ yesu ɛsɛ ne nyinaa bi ne nyinaa na na ɔsɛ ne nyinaa na ɔde kyerɛ tumi a nyankopɔn de ama na ɔde sɛ mu nsɛm nnwuma ɔno na ɔbonsam ɛsɔ onipa hwɛ ɛwɔ edin turo no mu onipa hwɛ ase ɔbonsam ɛsɔ noa ɛhwɛ noa ɛyɛ yie onyɛ sika ɔsɔ ne hwɛ noa ɛnom nsa bore ɛda adagya ɛde nome ɛba ewiase. Abraham so onyame fa no no oh bibia ye fine ono so okofa na bawa ene ni nyinsen ndi na kwakoye se obia ba na se obunsam ni di asia na obunsam adi ni so ba yesu ba ye na obunsam so ne hwe na yesu edi obunsam so. Praise the Lord. Ene me maya kire botaye a yesu ba se obai se obesai embunsam nyuma ndi yesu maye na edi ka no ɛyɛ ade a na ɛwɔ adwumaso a ɔba bɛyɛ ama nnipa a ɛfiri sɛ nyame bɔ adeɛ Ah, boni ba ni pa brabum ni pa ni nyami ntemate adesu asu ni pa dosu di yesu e ba na nyami na mso di adum ababa dum ni pa ama boni a ama ni pa ene nyankopon ntemate no sa boni ni nyina no waye ho adwuma enti yesu ba ye no ah na djuma ye ni nyina onya bi che dia samiensa ene fa na esese owu babo si Yohane eyi Yesu ato ka se onyankopon egwama oyi wiase boni ekoni enti ya chi Yesu ekum na na ehun ni boni a waye kum na ekum zu ya atofuwo boni obi e wadi boni na ye de sa ewuo no man ne nyanze na oba be wu agye ye ne boni fo nti ye ne ye boni ho asotwe no ono Yesu e na eso aye owu yi odua no so na owu ye no yesie no Rabbi Ephraim Joseph of Arimathea, Kosre Emunu fi Plato Ekosie, Babo Mayeti Asiese, Da Etosu Nansan, Yesu Esore. Emma, Yesu Kase, O Babe Se, Obu Nsem Yuma, Emma, Nipa Ewui Ewo, The Garden of Eden, Ewona Ebe Nipa So, Nipa Ni Nyamin Tem Tete, Nipa Ni Akwenye Biyem So, Betiba Ko Nyamin Tete, Onyame fo nipa bia na odi nsima ba wiase enti esese afa nyame na di bibi ba wiase a eye ade a doaye nipa bia no enye ye enti onoa e ba ba wu ade nipa bone na wodi ade bia beto ho ama nipa afa so aba ne chei enti yesu aduma ba ye odi se obu nsima aduma wo sori anyina no ade a yesu ne maye tos edika na aye eye ade a ye fra na adom grace Hallelujah. Grace. Ni nyankopon e dia ba wiase. Na se o kinka babo a, e free Adam so, e free Abraham so, e ba David so, e ba Jesus so. Eye I want to atwa so ma kuma kuma ko aduana mi nu. Enti asema nyankopon ka che, Abraham se wasrim ana obesira enipa nyina no. Jesus aso epue ewo Abraham asini Mary eya Abraham nana na enika samukra no se na ni Kristo se bususu eya Abraham nana enti no ba hu se asema okan ni nyina abam se onam Abraham so ebemba na sifo nyina wiase nyina enya enkwa enya enhyira Entinu ne my two bra o kan yesu I want to atwaso ho eti baako ejichemu edunso o se na I want to atwaso a efri Abraham su di besi David su nyina ye edunan ne efri David su besi ebra otukotra Babylon no e ya want to atwaso edunan na efri se otukotra Babylon ebesi Christo awo su ya want to atwaso edunan enti za o kaboma e ya I want to atwaso makomako aduana emienu Ana asama nyankopon kan ebem ebimi matra wagin sir owura bi afare boot o se tawo tasia ehwe emfie enti efri abraham so ebebra owu yesu no eye mfie makomako empimienu 2000 years ana efri adam so ebra abraham so eye 2000 years And if we say yes, we are saying that we are saying 2,000 years and then 18 over 2,000 years. And you tell me who said, and Simon Yamika in Yano, when it is Simono, Abem Mama, Abraham Simono, when Yamita Ojaba. Now, on Yam Yasu Kiso, so and Odi Oza or Janaba. Now, and you can say, Yami Aya Kiso for Ayaji Yasu Kisto Ediano. Yani Yaji Yasu Kisto Dia. Paul aka ho asem e Roman fo ngoma ne ti nsia se se oji Yesu Kristo dia na wo befa Yesu Kristo ye o ka ne waje nkwa na che se Yesu asubo na oboyem ye ni Yesu Kristo ewu ne asan ne Yesu Kristo enyane enti amaye ne ya ba benya suban foforo bi afi Yesu nchei obi a obeji Yesu Kristo adi bia no wa ba benya suban foforo bi afi Yesu Kristo nchei Romans 6, 4 to 6. Enti, ya baba yankwa fubia, yani yenye yesu, ni maye no, paswa. And it's a open to be Yesu, Obiani Yesu Christo and Nia. Let us say, Adomina and Yamedia Beriasa Sabre said, Yanni Yesu Christo and Yanko Point and any panel, Unyasa Adomibi. Now, Yanni Yesu, you're not sorry. And the Bible also may attach yourself. And Sunday, I'm a who are rather, nay, we are so, and Munsemi Bibri. I will say a few Munsemi Bibri. Now, Yesu Christo, Yanni, no one here, not sorry, dear. A bra Yesu Christo, oh, Yan, or Yadibi or Assembly answer. And Yanni Ajini, yes, sir. Yanni a Christo for a sad Yanni Aji Yesu Christo, dear, why you film. A Duke and Kai, Colossi Fongaman, a Timianu, a Prince Timu, a Dumian, sir, a co, a Dunuma. Yesu Christo, I are dear, dear. Well, we have to dinner beyond El Haba. I see. Now, one cannot be a woman from Swar, and they will never move abroad to Mono. While Mamma named Cranby. So, a dumb day. Mumpum Swanina Acha. Yes. Bonibia, Bia, when you are here to dia, or the Bunny in Acha. I said, Diana, a wonder or wound would be on a swan. Hey, a bonny fairy. What did the other Bunny a day, or the Bunny Acha? Ya tasu mienu wa pepa yensa no tura na ewo ahyedie mu etiaye no enti ade bia na eye enu mi bia etiaye efri adam so eba noa so eba abraham so emfa ho abusua bia wo frim ebisa ye hu sa noa na sefo no ye ye shalom yase wadomi ye na ne nyine mu no yesu kristo wu no ba wu ye no Adi biya ne wo atwemu biya ne tiaye no Yesu Kristo obeyi ni nyina afi ho Hallelujah na asen biya ho na ode ko boy na ode yi kire na ode yi firi akwam na owron panyinye ne tumidie yi won kire pefe di won su enim e wo ho enti ne yan ne yaji Yesu Kristo e die no eno mi biya wo wiase ene nyoma ebusua mu kontonchi If you be see with Jesus Christ dia abusua mum no me da so di wachi babo ntre ya sa te onya ji Jesus Christ dia abusua mum no me bia Jesus fura sendia no odi akoba ho enu me bia ntimi ni Jesus biem na je se obi wa ji Jesus Christ dia no o awudade ni akopon ena me Jesus so eyi no me afri ye so enti wudi Jesus Christ dia abun sam timi sam fa no me bia mato so biem And you may be on to what Yesu are doing. Yesu are being what you are. Yesu Christ and Bible says, "What they are born in the name of the Lord, what you are free from, and to name the Lord Abiam, the Lord the Boyan Abiam, the Lord Abiam the Mom Subiam, the Baba Abiam the Ngo Papa Preko." Hallelujah. The Baba Abiam the Ngo Papa Preko dia. And the Oni Ngo Papa can send be our official friend Omano. The team you know, the friends you know, and what you are about. Hanu ya baby ya. That's your son and swing ye. Now, and no, no, ye be wula. Yes, Maya, a tosso, minunum. Ephesians 2:8-10. Ephesians of Fango Mano. A timianu, stemumache, and a cut it too. Now, I don't know what in them did you so at a monk. In Fimuara, Nay, Yagopo Achadi. Cause in Yagopo Achadi. And free you, Mamun, Obiara, Wawan. Now, ye are Nadia or ye, or boy, ye Christo, yesumu, man, you, my pa, Yankopo, yes, ye, ato, or say, ye nantimu. Or boy, ye Christo, yesumu, sir, ye nipa betimia kunya mincha, I just own them, yesuso. And the matter, sir, yesu, I had in a dino. No me a diaso, or the abonia chaya. A supona, or boy, yano. Yanni Yesu awu yanni na sori enti Yesu okum no osie no osori enti o Kristo ni bi odi Yesu Kristo e die no wono awado ba ni achew woni Yesu awu woni na sori na osori ya nachi no onyankopon siesie ni papa bi good works aya adom no odi agye na wose adom nim no yenyi suban papa bi edi amobra ni emfa dante na enum na nyamehwe afri enche And the Yesu Abayano, Nankabon Sam, a prepron in the Pedian, a quarry ya, Nanny Pa empty me and in the home, Nanny Pa Abra Baya Bassa. Now Yesu Abayano, or the Witch in the Pamanka, and to what do Yesu Christo dear? Now Yesu add to what from Sam Sam, what you offer a no means them. Yes, you are more in the swap, Wamonia and Common in the swap. I first saw a catch now, sir. Jawa Jono was yes, in your papa be a bro, papa be at was a nantim. Yabanantim or him, or no years soon, a brabo, our boy in Nina, a dear young Swadia Maya. Why, Yaboneda? And in your papa, on your bopo, a bo, a two a man, sir. Yes, 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 Sawa ni Yesu eni ya sadi ni yano onsa enkami. Hallelujah.